Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damle to bogi janiga fandu hala Mamadou Sama Seku jom nyali sakrab hedibe. Bangal la diwoji larme do kidal la dental la gube azawad weyti go oro kabaru mugal holliti yu tonyango. Leudi risi halfinam jan kabaru lamu conseil de sécurité ONU gila fudode lewru avril tama oro kabaron wonko weltata e ben jogola mali jawmudo le zonal medo. Alkam sare hande yu teddudo to chrétien en catholique sabe mudun janga duwade nasarta le église ngaji kewdi di ngon semme ben kabaru jamen hande kikidi alkam sare jeegom avril 2023 bismillah sakra toki dal ton dental la gube azawad lolingal sima holiti metti mudon na tiagal ko diwoji larme mali fangi region o wakat jun o kay ben wala ko gouvernement mali ben wihi bangal mudun a ministre kay dardi pelle de teddinde talkuru jamdu kanko Moussa Mali Siko wonko hewene kedda fostango alcisi
le communiqué mo e goto fedde semande holiti wiide diworde mangal pade en leedi amendi yabbike alal bare joyi lewru avril hitane 2023 do nokule to kaboto mabbe woni do woni ber amasin anefis kan e kidal holiti wiide odo golle mangal pade en leedi amendi ka ana yedda kawral cinangal hakkuni mabbe nogay tati lewru me hitane 2014 fewde odo golle fedde semande kanyu ka holiti wiide armi leedi amendi jayrobe be dum yaso adnaro allandu fu le wakati jong o ka kana ko be leedi amendi wala fu ko jabi halde do landon gol ga fedde kuma ni do nantinde kabawruji mangal pade embe doni jirpa kany ko holitino le fudoro yonterende wiide nanal laaji kultidi wiide e be landini faabe kippo kidal ka wana ngonga lami do de do fedde do woni kanko colonel Suleiman Dambele ka waltini hakkilaji jamande wiide mangal pade embe heddoto chagal kaldal kawral china ngal yalla jam e de yerana wartale leedi amendi minisma kanyindo holiti wiide bilisaaji gondi hakkune geda ciimbe kaldal kawrangal ka ana wimbini dun sanne dedo fedde gondo le wi onu ka ana narda gede de fu sawro yella kaldal kawral ciina ngangal golle mudum ana heba wadirde no newiri
dun do na goni natidala gondo li kabaru talkur jam le mali no holti kanko dunke politika ku bako trawari kanko jangno jande dure bamako ndardi ben dewdintobe kedda ndardu ben hallude pelle didde yalla be ngatana hakilo ben jabana dun kabaru guldide e doka ben talkur jam cinandu kanko Moussa Mali Siko hanni du kedda fasango alcisi
on a l'impression
emuloji amen ka wonko hatta kaldal kawral cinina ngangal golle mudum yarde yeso so min jibbe hedde dabere boyo yela jam ana heddoto wajibi kina gede de fu warta joddo haltida min kali hala yawtogol kaldal kawral cinina ngangal ngam min ka e juude am fala nyaloma hande o wala fu ko jimi bangal mudum ko wawi nangede so be naruke bangal fedde semane dum min jiam e be kejjido dati banturul horma be faham sabi yambingo ndima ko mudum e juude aminka kaldal kawrangal wala fu to holitaale mudum wiide be baye wadde
le cadre de l'accord
sakira wadde haklay modu kabar ni banga be am Facebook e Twitter hipngoji ben do ben kungi ngata le yontande le wuddu e sahal balir lendi larki sababu sappu yon civil e kay do sosabe kedike hen den o wattu goto dun larme mali ben hulti ite jate ko warata sappu yon ben terusi en to banyagaratun kanko maram kulal wonko hawruntine ke dafa sama umar wegalo
posto goddo nokku no dirte no zon bugu idum le lamu kolokani yam bete alkemisar ne yimbe le joyen kabor le kany en nanni ton gotnaado goto mum noddi ton winjon keddikili hen mobilaji tati du boni le beedo heddibe hembe gendarme ngabe didon kanye police goto e sofer jiaa le leedi senegal e amparanti mudum fa hande o do kokko dido kabaruji wi ngabe bonanday di nayriki nokko no dirte do commune damba arme o jukki tigi be ton banjagara arme o holitiwdi imadraji mudi wonde wadde ton ko no dirte kele tigi wadi ton be no dirte terroriste hembe be biirobe dido an hakkune mabbe dum wadi asawere go o lewru avril ndu nokko mo no dirta wuro kuru kanda idum woddiri jalo sogo ko yata kilo ngay sappo e juyi faande arme o wihi neddo mudum goto heddi le hen goto du barmi hen wiyam yimbe wonnobe le kamiyoji urude gawo ana gandi menaka yimbe bombe sumbu gonnobe le mobile ged no dirta 4-4 pali dum en ton tetibe kala ko tawi e juude mabbe fur le on do wattu fudu wiyam yimbe joen kaborde kanyi en jeyi so tetoyi yimbe wombe le ciagal cuudi menaka dene wonde ton jawlele mudum en faali misirbe tayibe do yimbele
lam conseil de sécurité oni jungo Russie woni gila fudore lewru avril derno so jondoro ba yoga holti wide dum don nan wawde nafude jaati lidi maldi wobbe kay na cikiti sabe holti wide fa hunde dum weltata e kabaru mali le ben to conseil de sécurité alicisi wonko hebe ke dan façon kanko alle Umar Wagro
kanko noddirtele Jean-François Marie Camara o wi ko risi laami nyaloma hando fedde conseil de sécurité wala fu ko dum weltita wayde pamral ko woni hakkunde pari e Bamako no tayde fo wi so risi laami ki nokko leddi mali ndiyan way wadde do hen imadraji kasen fa heba fewte habu mudum go Irisi lama gol mudum fedde conseil de sécurité ne onito an wawi latal sababu e jude leedi malindi haltande adnaro allandu kulle kewde taw yidi andinde dum fa hayfa gol mako leedi France wida an wondi tonudem lama gol leedi Irisi fedde conseil de sécurité ne ka an wawi latal sababu e jude leedi amendi tewtude dati goddi mawdi latade sababu e jude mudum jukitaade haba ko wondi wadde ko
duwe
tawede fu kanko andando kabaru politique no dirte Daouda Traoré o wi ko mali joini plenty fewde leydi France ndi ko an hollitiwide heɓi ngalu o wi ministre Madou no golleji muɗum ɗin gori faaɓe jokkito ɗum leydi mali ndi yaafa leydi Russie ndi holliti adnaaro Allah ndu fu wiide ana wondi e leydi amen ndi ko leydi amen ndi tewtata ko ɗum woni fedde ministrement nde wayte yala ana heɓa daranade tiɗɗalaji ɗi leydi amen ndi wondi fewde e muɗum le ñalawma hannde o min ka mi miila e feewi so laamugol leydi Russie na wawi latal sababu waytide ɗum ko wawi waɗede nde golluɗatol ni woni darnude golle ministrement le leydi amen ndi tan 2022 leydi mali ndi waɗi plainte fewtude e leydi Fransi nokku noddirteɗo conseil de sécurité wiiteɓe gondi e wadde naafiga kule nokko France tippi tigui ɗiɗo kay faali
alkamsare hande men teddi sanne e juuɗe kamɓe chrétien catholique saabe holti wiide ɗum ɗo na mijitinaɓeɓe yerna lahal cakkitiwal ko kanko Nabila Issa alayhi salam ɓamdi e jokkiɓe mabɓe nanno holti ɗum ana yo balɗe yo hononi balɗe tati jokkuji ɗum yambere pak no holtiri kanko Abe Edmond Dambile hoorejo sifa jandeji catholique enne le Mali o hanni ɗum fotmata ko jokkeɗen festan Ousmane Niall Boule
donc toutes les communautés
djaleñ il faut kawrtan ele meso fa keddo hal Allah tagal don men jammine ko wete ecaristi dun do micitade nyamdu di jiji sakiti nyamde kanko e taliba makko on yo golle arandejo urdo mudude ngatteedo li o nyaloma ko buri hewde fu o mes ana jammine jamma tagal dun jukina ecaristi on yammininde ko wete saint sacrement do woni hollitinde gondinal do o mes hollitata e jiji do micitade ti Allah di hebi le gurdam makko tagal dun mes wara jamma alkamisare kreti en jurata saint sacrement fabete aljumare
commentin du vendredi
yotre men lulunde dossier la semaine handana yuwi do kabaru jime ben dinaji denno wattu korka dido jimi di na ben naftore san urfuf bangal ben urfuf ben halaji dawuji ngati le hande tama dum do ana tama dum don hani naftore de bangal nodo amen Muhammad sallallahu alaihi wasallam tama ben alsalama hani hedade jimi ben jimi dinaji di dum e bandun en woni jabaado le ko heban en Moussa Malistou ko kedo na festango Umar Bagoli Alcissé
rabbana anta ilahuna
dido yo jimi kanko no bete rasin sal o andado sanne e yimude zikri ji le leedi ne en di o hali ko lati sababu so subi dido jimi
ne dona la
mi fuddi yimude le 1970 na fade ne mi dursi tike ko heewi alquran o mi jangi hadisaji faahi le suka ko an le lamu kai taliba be babba an ana yimanno saatu fuso mo wajo nyande wotere min dum mi bami anniya nadde e golle mi windi jimi an rasin sal o wi yimde zikri yodum barkinde lando non jimol makko gol on noddiri madhu rasul o wi burna sallallahu alaihi wasallam o yimanta
amade semo
eden baawi yettude rasul sallallahu alaihi wasallam kay jukube makko fuule jimi ami min ka miɗe miili golle on ana wawi waɗede ele leydi jingol hore mudum miɗen narda sukaɓe fu jokka gollu latul artiste jimowo ana serti e artiste en jimoɓe le diina ɗiɗo jimi horoɓe wonɓe le gallure bamako nde ana korsini ɗum sanne le lewru ramadan min ka miɗe yiɗi sanne jimi alsalama enɓe gano ɗum wordi waɗirede ñalawma hande o ni woni ko wala ko weli kam ɓeɗon jimoɓe ana dal lonomi ana janginam men ko yoppata men yidde dina alislamako on miɗe yiɗi heɗade ɗiɗo jimi saatu fuu miɗe nana ɗum e radio kanko noddirte Kasim Kone mbajotoɗo andiraɗo kabar ɗiɗo jimi zikriji. O holliti metti makko ko ɗiɗo jimi jimete ñalawma hannde ley yangeji ɗi ko
Allah hinno abba ame kanko fuɗe Seydou Kone janginime musique ngaji diina ɗi. Miɗen jimanno ɗum nde wajuji amen fuu. Sisili ngaji cuɓeteno ɗi du fuɗo yiggol Allah kaynuraɗo Allah fa yetto yimɓele jokkuɓe e muɗum fawinoɗo muɗum. Miɗen gaɗa clip ngaji ɗiɓe dokkata alislame en ɓe yalla eɓe jiɗa diina alislamako. Lawol ngol golle o nangi nde ñalawma hannde o ka wona ko neni kam e hoore
kanko oɗo mbajotoɗo. O wi ko sukaɓe jangguintako laati sababu muɗum wattu jonowi sukaɓe ne kanni famminede kabaru diina.
Sagiraɓe pa wide ɗo katten e kabaru jamen hannde micitan tan mbawi sarde fof mutaddo ɓe mbala men 3w.studio.org mannoɗo ɗum jammu 37320 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin. Yewtere meɗen magasin hannde mo sukaɓe ɗum tous les enfants du Mali ɗum yowi dow kabaru mbiyen na walla ƴiƴƴe sukaɓe mbiyen ñiƴƴe sukaɓe kanko Amsatou Touré waɗi madraji o yiiri dogotoro en mbiyen sawroɓe hewɓe ndenno wonko hawɗintinni keɗɗen fostango mi Alcissé yo enkiri jaam. Gilli sukaɓe wonande ñamduji belɗi kay yo hunde wowande kala wattu suɓe kokkama ɗo no yokkuyam honno ɓeɗo sukaɓe cefiɓe.
Mi yiɗi bonbon, mi yiɗi chocolat. Abba am hokkata min ɗum bonbon en chocolat ka miɗe ñama ɗum sanne. Miɗe yiɗi chips bonbon ka en chocolat sanne. Miɗe ñama ko heewi hen
ka noon nawtorade sati foof ɗiɗo ñamduji ɗi sikoro muni e muɗum na nodda e ɓeɗo sukaɓe na walla ñiƴƴe seeɗa seeɗa woni ko oɗo ñaw o nangata ñiƴƴe fa bonna ɗum e wi dunke en kabaru cellal alkadara sukaɓe cayiɓe oɗo ñaw o li adnaru ndu yo hakkunde capanɗe jeegom e capanɗe jeenayyi ley temedere. Keɗɗana docteur Adama André Tolofuji dogotoro ñiƴƴe to l'hôpital Mali Gavarto Sego.
La bouche est remplie de beaucoup de bactéries.
Hunko neɗɗo ana heewi kuɗɗe nguurɗe. So mi ñaami ɗeɗo kulle ɗeɗo kuɗɗe nguurɗe ɓe mum wurata ɗe kuɗɗe nguurɗe kañe bonbon e chocolat ji ɗi sukaɓe ñamta so hawtile kunɗe mumen bonnan seeɗa seeɗa ñiƴƴe maɓɓe. Min fuu miɗe andi ka sukaɓe ana yiɗi sanne hunde fuu ko sikkaro woni muɗum. Bonbon, chocolat, biscuit ɗe kulle en nandore muɗum fuu ana heewi sanne sikkaro. Ɗum wawi waytare no newiri ndu ɗum laato acide. Min mbawa hadde sukaɓe ñande kulle ko sikkaro woni muɗum ka ngam miɗen mbawi wadde ko min mbawi yella kunɗe mabɓe ka wattu fuu tawa ana laaɓi. Min jigga ñiƴƴi mabɓe ñande fuu ɓuuri fuu jamma fade mabɓe
lelaade.
Bon ko ɗo e to sugaso e tumbutu saraɓe yogaɓe holliti dullay fe bonandaji bomongaji ɗi ndennoɓe ɗo inniraɓe holliti wiide kay bakawar muɗum no feewi.
Comme tous les enfants de leur âge.
Hono bandiraɓe mabɓe sukaɓe am ɓe ndu ana yiɗi bonbon chingom chocolat. Ɗo an ɗo ka miɗe hayba ɗum sanne saabi miɗe andi sanne kutteje ko kulle joguiɗe sikkaro wawi yettindeɓe gangal cellal. Beete fuu miɗe yigga ñiƴƴe sukaɓe am ɓe saabi cellal ñiƴƴe mabɓe ana teddi e juuɗe en. Won sukaɓe gomɓe tun ɓe ñiƴƴe mumen nawata ɗum en fati ɓe keɓa ñiƴƴe nawoje. Sukaɓe ana hani yiggude ñiƴƴe mumen ñande fuu. Ana hani sanne ko saraɓe hayba sukaɓe eɓe kani yiggude ñiƴƴe mabɓe fanɗi ñalawma fuu koyɗe tati yalla eɓe keɓa rende ɗe.
Seydou Guindo yo itto leɗɗe ɓaleɓe to bankas to o woni e wimakko hewɓe e sukaɓe garoɓe sawrade to makko yo saabi na walla ñiƴƴe.
Miɗe sawra ñiƴƴe nawoje sukaɓe bankas ɗo won lekki ko gattanmi ele yulande ñiƴƴe mabɓe ɗe ko hollata kam fa hoto ñiƴƴe ɗe ñuuɗi. Caggal muɗum mi itta ɗum. Miɗe hokka sukaɓe du cafaje ko wawi rende ɓe iwde iko ñiƴƴe mabɓe ɗe ñolatana ko yulata ɗum. Ga kina saraɓe warda e sukaɓe no hani warde. Mi sawri sukaɓe hewɓe.
E leydi waji gaɗaɗi wattu 2013 service komaniɗo sawrugol ñiƴƴe sur dogotoro magal paɗe en Bamako holtan wiide temedde ɗiɗo capanɗe jeegom e tatton sukaɓe jewtiraɓe ɓe temedere e capanɗe jeɗɗo e jettoto foof na jogui noon nawala ñiƴƴe. Ndenno yo hono ni ko ɓuuri capanɗe jeegom e joyo le temedere.